și eu se mângălă. Kupani kupenyo bota kupari nikupe vero sote kupari nikuoyo takupa basi baby mbona uta mbona uta mama mbona uta mbona uta upenzi mbona uta mbona uta mama mbona uta mbona uta cheusi mangara undelwa kupendeza mtoto mashallah uwe mangala ukilegeza unanikosha wanivutia nkikona mi napata oma mwisho wa deni kigoma boy nashindwa ema nasi ulisema nkikupa geli utakubali kupe nyumba utakubali nikupe virusa utakubali nikuoyo utakuba basi baby mbona uta mbona uta mama mbona uta mbona uta upenzi mbona uta mbona uta mama mbona uta mbona uta
Simone kwenye video na mkashone sisi twalicheza sebene jamani Simone mwenzako nilishataka kutoa mahari je nikupe nini utakubali nikuongevera utakubali ili nikuoe utakuba basi baby mbona uta mbona uta baby mbona uta mbona uta chumba mbona uta jamani mbona uta mbona uta cheupe wangu Simone 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 ah am Simone 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 anavyocheza Simone 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 ah am Simone Simone Simone
nani chafirisika sababu yeye na nitakunywa sumu mimi sababu yeah, yeah. Cheusi wangu Simone, Simone, Simone na navochezo Simone, Simone, Simone basi mangaro Simone, Simone, Simone na navochezo Simone, 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 Simone.